CK Music Promos.com.
Yeah, that be the peacemaker alongside Dusty.
Pire iyo twabukere kwa nakuru murenga za feri mama imwe.
bajaba super game na bajeni loko bati voiren pwekito bati mwaiche wa difintu fia shupa shkwende pwempio shakuku foresha noma nemo na shunguru kane mwota kuchu waja neva na mwe warufunguro mwe wana pigiri na bajeni na lakita shani mwe wakwe sundone kesheni poshua
this is a Dogma production.